been away. You've missed us, and now we're back with a bang. East Africa's revolutionary DJ unit, Vibe Zone DJs, is officially back in business.
Kachona yeye ndo wina Furu kujichanganya na wasana Club zote za huko kujurikana Hii Makmuga Wiwiwiwi Makmuga Hii dunia Makmuga Mungusha Somani alipofika South Africa Alikuwa na maisha bomba Ya juu ya thamani jina inayopita Jina inayopita kwa nyumba Mungusha Sumani alipofika South Africa alikuwa na maisha bomba Ya juu ya thamani tena yanayohitajika magari na nyumba Na sasa maisha rejea Ajui wapi atanzia Hakuna kazi kutwa kajinamia Makmuga hii dunia Tabichezea Yari ya kutembelea
DJ Grills, a real superstar.
Vipi mizigo meshoweka tayari Sijechelewa nkajachwa na gari Basi jikaze usilie mupenzi Minitarudi niombe kwa mwenyezi Zile tabu na njaa Msimu mzima mavuno hakuna Wanakosa raha Wale mkikosa cha kutafuna Roho yangu inauma Sema nitafanya nini Na pesa sina Na kunyana huruma Bora nende mjini Usaka tuma Kama mtoto akinililia Mwambie kesho nitarejea Wadanganye na vibagia Mwambie vipi mtawaletea Kama mtoto akinililia
The hottest DJs, Vibe Zone DJs, got the hottest parties in Nairobi. These are the sounds of DJ Grills. Turn it up, turn it up.
Join our official Facebook page, Vibe Zone DJs, for free mixtape downloads. And follow us on Twitter at Vibe Zone DJs.
Vibe Zone Babies.
Cinderella, Rudy, oh, wewe, Rudy, nyumbani.
mapenzi uwe wangu. Nikakuta mbudhi jengo ndugu zangu. Shida zote ulizo nazo niza kwangu.
Unaponita mpenzi tosili namba tabazim. Istushi baby, pada unaponishu mwedhu na sisi. Mkade na poteza paham baby. Ningefanya nini, washikaji zangu dele ni wananicheka. Jinsi mpenzi, ulivyo niteka. Wanasema siku mojo tato broker. Alafu, mi nitabaki teseka. Ukifanya hivyo, baby ni vibaja hivyo. Utanitesa mimi, baby ni vibaja hivyo. Hata nikiwaona masela ntaona so. Nitebasi pens, wewe ndo kipenda bro. Bona unaniweka wasi wasi. Baby girl, njo mini pate nafasi. Bona unaniweka wasi wasi. Baby girl, njo mini pate nafasi.
Nitebasi pens, uwe wangu. Nikakuta mbudhishe kwa ndugu zangu. Shida zote ulizo nazo niza kwangu. Nite basi mpenzi uwe wangu. Nikakuta mbudhishe kwa ndugu zangu. Shida zote ulizo nazo niza kwangu.
Minataka tuende kwetu kwa wazazi. Lakini mpenzi ubadilishe mavazi. Kusutu kifika wasilete kipinga mizi. Joe bass, Joe wangu mpenzi. Nitafurahi ukiwaona ndugu zangu. Bibi na babu, baba na mama. Na ubakika watakuombea kwa Mungu. Maisha yako yote yasiwe machungu. Napenda pozi zako bibi unaposhika dread. Napenda unavyo blaze macho yako yako red. Napenda unavyo shake uno chako kama race. Napenda unavyo niambia ukweli kwa lukes. Mbona unaniweka wasi wasi. Baby girl njo minipate nafasi. Mbona unaniweka wasi wasi. Baby girl njo minipate nafasi.
Nitebasi mpenzi uwe wangu. Nikakuta mbudhishe kwa ndugu zangu. Shida zote ulizo nazo niza kwangu. Nite basi mpenzi uwe wangu. Nikakuta mbudhishe kwa ndugu zangu. Shida zote ulizo nazo niza kwangu.
Busara na upole. Nimekiona laiti kutoka kwa mama yangu. Mama yote ya kuvijali. Ukona silingani kabisa kuna ya. Akuti na mkole. Ukakata kabisa na shina la penzi langu. Nana eti kisa mali. Ukona boloni yache mimi na olewe. Lisi kushina mwana na chono bani. Nafishwe peto na kuwa mtu wa furani. Lumia sana. Sana. Kile siku ushe na mwana na choma ubani. Na vishwe peto na kuwa mtu wa furani. Nilumia sana. Nilumia sana. Sana. Tatizo kwa tumbaga. Hapa nyumba mele jalala. Tatizo kwa tumbaga. Ukona mapenzi siwezi. Tatizo kwa tumbaga. Chungu wa penzi langu na mwenzio jinsi gani. Vile nimeumia moyoni. Hata kupendwa sitamani. Utama mapenzi mwenzako umekula kwangu ma. Mwenzio sitamani. Hata raha tena misioni. Nasikia visaso na mtoto anaitwa mamu. Vile kinuna mpaka tabasamu. Mefanana sana. Sana. Mwezo wako tena mapenzi misina hamu. Tena na mpango kwa madale salamu. Nataka nende mbali. Nipuki vita na wali mwengu. Mimweze msiwezi.
Kutu mbaga. Hapa nyumba mbele jala. Tatizo kutu mbaga. Ukuna mapenzi siwezi. Tatizo kutu mbaga.
Zone baby.
Ma, 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 ma
your shoes and relax your feet, because you're about to be taken onto another level of the best mix of music by yours truly, DJ Grills.
mashaka na wewe maya. Squeezy hata ukirudi mbani miusemeshi na kuita wazu wa kesi. Ona kwa nini umebadilika mama, niambie nijue ni nani ambaye
na majonzi, ibisikizi minalia, umeniacha na majonzi.
Grills, a real superstar.
mapepe sipendi, mapepe sipendi, pesi lako burudani, tuwapo kitandani, sese lako manani, sese lako manani.
DJ Grill.
Live Zone Baby.
Baby.
Play all the hits that your girlfriend wants to hear. It's DJ Grills. Turn it up. Turn it up.
Dunia iki ni adama, kuwa nawe tena
DJ Grills.
This is
Tabu, aondo na mini Tungu wandoke ni taraha na kosa mimi Ukumbuke tulilisha na yamini Omba mimi na wewe yeah. Aisha milele mpaka na pukiwa chini Ni mawazo ya na utesa moyo wangu wanita nielewe yeah. Tamani huya juwe ili unilinde mimi Sijejua uliwasa nini ya ni Kwa mbali na mie yeah. Hata hilo nilijua ili Nisaishwe mimi Mama ni maradhi Mino wako dakitari Unambie mapema ili Dawa yake nijue Mama ni maradhi Ani panga Ani
Vibe Zone baby Bili nilegea Wale na weo lipo nitikia Maungo yote ya kasisinda
Nimesha kupenda Nimekuzimia Sijiwezi tena Hata kusogea
Sugea sugea wecheza na me Kutazama me upotara Sazame pembe nijiwa yomame Sazame pembe nijiwa yomame Sugea sugea wecheza na me Kutazama me upotara
Don't come for my cheese, no my sister, dude.
last no kai na chana zende wembe kama mwede fusi nshangai misi kiongozi na pigani yo kombozi na kaba kooni zende jinamizi kwenye njozi na saka haki sio kilio cha somaki machozi penda na maji kikipaji sio bahati akili yangu sio wanjo majaribio neno langu linongeza faraja kwenye video na fikiri nifike sisemi tu nisikike jasho langu linafanya malengo nifanikishe niko tayari kwa heri ama kwa shari jino kwa jino kumwaga mboga na mwaga ugari maisha yenye kamari hatari ndani ya safari kichwani vina kama mchanga wa bahari huni mwimiri wangapi mna wabashiri na kuwavisha mataji kwa vina vya tafsiri kindagate mbaka chuo kikuu downtown kwa machis na masista tu mikono juu hapo vipi hapo vipi hapo vipi hapo vipi magharibi mbaka nyando za juu kanda ya ziwa kaskazini mbaka east super coming through hapo vipi hapo vipi hapo vipi hapo vipi hili nifanikiwe na itaji marafiki ili nifanikiwe zaidi na itaji madui kononi sina tattoo bali na alama ya ndui mtanzania namba moja majungu haja sumbui mchaka mchaka na kimbiza kilo pande simtumiki kafiri ili strat yangu ipande dead off my shoulder gome na vuka boulder muda unazungumza wamia hapati mauja kodi kwa kode pa beat mebaki story kama zama za mtikira na sera za gabachori na ishi biashara na ima sogopia sara na mara kwa mara hibu sara wepusha mazara na poza nile kama na hisi cha moto napokea matatizo yangu kama changamoto nipo ili nife na nena bila kificho na itunza heshima yangu zaidi ya mboni ya jicho kila gate mpaka chuo kikuu downtown kwa machis na masista du mikono juu hapo vipi hapo vipi hapo vipi hapo vipi magharibi mpaka nyanda za juu kanda ya ziwa kaskazini mpaka east super I'm coming through hapo vipi hapo vipi hapo vipi hapo vipi
speakers on
Zaidi ya mimi, baby.
Grills, a real sensation.
Shamu shamu, kwa mimi ni nipandwe na wazimu.
Basi wacha papara, nikikupa utalala. Hapa ni pa biashara, na utakuja nikera.
Yeah. kujiunga pale pale kupiga mpunga watu wakajipanga nikaanza kwa tonge na nyama nina matonge nina matonge nina matonge nina matonge mpaka wakanifukuza nikasema sijali nikatoa pesa mfukoni nikanunua mayai kilichofuata watu hawakai
Nipejibu, vikuwa nini taki kunijibu Mitihani yote nimeshinda Nadhani wakati Penzi letu sisi liwe wazi Roho yangu inauma Maumivu sasa basi Sasa basi Niko thabiti Nielewe Penza siyo mapenzi Pesa siyo mapenzi Kwa utenzi huu Kuitaji mpenzi Wendo faraja yangu Wendo faraja yangu Faraja yangu You're my baby
Nakwanga wewe ndo wangu Kwa hiyo
kongo
sura yako
Yako
Kwangu
Kwangu mi
Kaza kumbuka
ndo zangu
Kwa hiyo tiba yangu
Tiba yangu
So wapenda pita Nimekaa karibia saa sita Sasa kukaa nimechoka Oh baby Sija moda long time now Nona ruto kamwezi jana Nimesha buambia mama Nimefika tangu mchana Anajua nimesha pika Mesha pika Mekasirika Alipika tangu mchana Ila sasa lunch imegeuka dina Nimechoka kupiga honi na
Pipi
Atuelewan Nimechoka kupiga honi na
Pipi
Atuelewan
Pipi
Move out the way Nimechoka kupoteza time Nina siku nyingi kwenda home I am missing my baby Hello baby Natamani niwe nyumbani Nimekwama hapa njiani Kuna jam baby Kuna jam baby Hello Simu unanionea We ungekwepo ungejionea Unafanya hivyo nakosea mama Unanikatia simu unanionea We ungekwepo ungejionea Unafanya hivyo nakosea mama Nakuomba mpenzi ungoje Nijani najaniombe Nimechoka na kuja tule Uruma nione Nakuomba mpenzi ungoje Nijani najaniombe Nimechoka na kuja tule Uruma nione Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe
Atuelewan
Nimechoka kungoja highway Nitapita kokote mradi we Ili kama ni kesi na iwe
Atuelewan
Nimechoka kupiga honi na
Pipi
Atuelewan Nimechoka kupiga honi na
Pipi
Atuelewan
Karibu chama la bachela Ukinipenda
maliza leo leo tu. Siku hizi kwa kudanganyana, mbla na mchana isha kuwa poa poa tu. Hakunaga mapenzi yale ya kugandana ni zama za kale. Mari on the table, kinachofuata ni mimi na wewe. Na wewe
single boy, I am a single boy.
Sababu amechoka, mengi amefunikia, yalongwaza, anataka kuondoka. Ana siku ya pili sasa, hajarudi nyumbani kulala. Namwonea huruma sana, haya mapenzi haya na mani. Karibu chama na bachala, kinipenda, namalizana leo leo tu. Siku zikuwa kudanganyana, kula na msichana, shakuwa poa poa tu. Hakunaga mapenzi yale, ya kugandana ni zama za kale. Money on the table now, kinachofuata ni mimi na wewe.
Sema why, kazi lako sikatai. Limenikolea mshanto wani shai. Wengine hawafai, nimejionea anyota ingai. Bila we aingai, unaniwezea.
Jamani why,
sikatai, nakupenda sana, you're always my mind,
my mind.
Always in my mind,
always my mind.
Yes, ina ni Marisa,
my mind.
Always in my mind, always in my mind.
Shopping to the tight time, iwe China or Dubai, bye. Nitagaramia, waro say mau fight, fight. Wako wapi walagai, gai. Wange tubania, mwanzo najidai, ai. Kuwa nawe najidai, dai. Nakupenda dia, nipe ni furai, furai. Nipe yote ni furai. Wangu malikia, mote marangai, gai. Sukari mino chai chai umeni kolea.
Jamari why,
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 why.
I feel to die,
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 die.
Jamari why,
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 why. Ukini kubali sikatai, juwa you already in my mind. Ukini pasikatai, nakuwele sana, you raise my mind.
Record
Mtu wangu, tamani na matendo. Utaona wapi nimekosa na mimi. Nithaminishe. Mtu wangu, tamani na matendo. Utaona wapi nimekosa na mimi. Nafsi yangu, roho yangu, ukomo wa kujali kwako. Ulipofika walikufisha roho. Nafsi yangu, roho yangu, ukomo wa kujali kwako. Ulipofika walikufisha roho. Ukaona bora unikimbie, mimi naona bora nikimbie. Ukaona bora unikimbie, nilie kananie. Ukaona bora unikimbie, mimi naona bora nikimbie. Ukaona bora unikimbie, nilie kanani nani nani.
Sina makosa,
usinichukie.
Sina makosa na nani na kosa sikosa. Sina makosa na usinichukie. Sina makosa na 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 na.
Hey
hey.
Tofauti zetu za hali na mali, kipato, familia, kabila na dini ma. Sifanye ufinyu wa nafasi yangu kwako ma. Nafasi yangu kwako ma. Walai bila inapana. Walai bila inapana. Utanikuta nimekufa. Utanikuta nimekufa.
kina wasama sto kwekea Uthamani wako kona mi Wame matakuwa balosi sirani Sina chapenzi Wame matakuwa balosi sirani Sina chapenzi Kwa unabora unikimbie Mina unabora nikimbie Kwa unabora unikimbie Nile na nanie Kwa unabora unikimbie Mina unabora nikimbie
Playing all the hits that your girlfriend wants to hear. It's DJ Krill.
Straight up. Turn it up.